Chukukere, 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 abụghị nwenu ebe niile m na-eche, ọ bụghị na-etu m, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere m n'ụwa, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Amamihe m nwere n'ụwa bụ nke gị, ike m nwere n'ụwa bụ nke gị, Jizọs onye na-edu m n'ije, Chukwu kere m wee mee m mma. Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m wee nye m ndụ. N'ime Jizọs, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Olileanya m bụ n'ime Jizọs, akụnụba m bụ n'ime ya, Jehova duru m n'ije m, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Kele gị Chineke, ngesi aṅaja gị ma Chukwu kere ụwa, Chukwu kere m onye na-abịa ọzọ n'ụwa, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m, ọ bụ ya kere, Chukwu kere m wee nye m ndụ. Christ, my soul, praise the Lord. Rejoice, my soul, praise the Lord. Let all that is within my heart praise the Lord. Let all that is within my heart praise the Lord. Let all that is within my heart.
Yeah, no. narudo, bia narudo chukwu, bia narudo, bia narudo, bia narudo, bia narudo chukwu.
Abang, 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 abang de chao, ala de chao, ala de chao, ala de chao, de chao, ala de chao, ala de chao, ala de chao, ala de chao, de chao. Blessings of God, come and receive it. Blessings of God, come and receive it. It is now your time. Blessings of God, come and receive it. Blessings of God, come and receive it. Blessings of God, come and receive it. It is now your time. Salvation of God, come and receive it. Healing of God, come and receive it. Salvation of God, come and receive it. It is now your time. Deliverance of God, come and receive it. Deliverance of God, come and receive it. Salvation of God, come and receive it. It is now your time. Blessings of God, come and receive it. Blessings of God, come and receive it. Blessings of God, come and receive it. It is now your time. Ngazi chuku, yakin narayan. Ngazi chuku, yakin narayan. Ngazi chuku, yakin narayan. Oru ogina ka. Ngazi chuku, yakin narayan. Ngazi chuku, yakin narayan. Ngazi chuku, yakin narayan. Oru ogina ka.
Why should I fear when I know that Jesus loves me? Why should I fear when I know that Jesus loves me? He died for me to die no more. His love never fails. He died for me to die no more. His love never fails. He died for me to die no more. Love never fails. He died for me to die no more. His love never fails. He died for me to die no more. His love never fails. For me to die no more. His love never fails. He died for me to die no more. His love never fails. He died for me to die no more. His love never fails.
Onye na-edu gị maruza, obi matuluja, 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 onye na-edu gị maruza.
Onye na-edu gị maruza. marusa, onye na dugi marusa, onye na dugi marusa, obi matuluja,
onye na dugi marusa,
obi matuluja,
onye na dugi marusa,
matuluja,
onye na dugi marusa,
matuluja,
onye na dugi marusa.